Galatians chapter 2 verse 20. Who are the sons of God? That creation is waiting for. Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. And I no longer live. But Christ lives in me.
Bali Kristo ndiye anayeishi ndani yangu.
The life I live in the body.
Uhai nilionao sasa katika mwili.
I live by faith in the Son of God.
Ninaishi kwa imani ya mwana wa Mungu.
Who loved me so much.
Aliyenipenda sana.
And gave himself for me.
Na kujitoa kwa ajili yangu.
He said.
Anasema.
The sons of God.
Wana wa Mungu.
They have already crucified themselves.
Tayari wamejisulubisha wenyewe.
In that immortal spiritual cross.
Katika msalaba huo wa ndani wa kiroho.
And they no longer live for themselves.
Na kama kabisa hawajiishi wenyewe.
But it is Christ living in them.
Bali ni Kristo ambaye anaishi ndani mwao.
But when I look at the present day modern church.
Lakini ninapoangalia kanisa la sasa hivi la kisasa.
When I look at the present day modern church.
Ninapoangalia kanisa la kisasa la leo hii.
Every Christian is living for himself.
Kila Mkristo anajiishia tu mwenyewe.
They are told if you like it, do it.
Wanaambiwa kwamba kama unaipenda ifanye.
If you like it, touch it, claim it, take it.
Kama unaipenda iguze ifanye.
They are living for self. And the Lord is calling for repentance. That the church in America must repent. Central America,
Canada.
Latin America, South America, Europe,
Marekani,
everywhere.
Kusini, Europa,
must
kila
repent.
Lazima watubu.
Romans chapter 8 verse 1.
Warumi sura 8 mstari wa kwanza.
Who are the sons of God?
Je, wana wa Mungu ni kina nani?
Who are they?
Hao ni kina nani?
Romans 8 verse 1.
Warumi sura 8 mstari wa kwanza.
Therefore,
kwa hiyo,
there is now no condemnation.
Sasa hakuna hukumu.
For those who are in Christ Jesus.
Kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu.
That is the church that I saw in heaven.
Hilo ndilo kanisa ambalo niliona mbinguni.
Because through Christ Jesus.
Kwa sababu kupitia Kristo Yesu.
The law of the spirit of life.
Ndile sheria ya roho wa uzima.
Set me free from the law of sin and death.
Aliniweka huru kutokana na ule sheria ya dhambi na
mwili. The sons of God.
Wana wa Mungu.
The sons of God.
Wana wa Mungu.
He says.
Anasema.
There is therefore no condemnation in them. To them. Against them.
Hivyo basi hakuna hukumu kabisa dhidi yao.
Why?
Kwa nini?
For those who are in Christ Jesus.
Kwa sababu ya wale walio ndani ya Kristo Yesu.
They are in Christ Jesus.
Kumaanisha kwamba wako ndani ya Kristo Yesu.
What does it mean to be in Christ Jesus?
Lakini je, inamaanisha nini kuwa ndani ya Kristo Yesu?
That means to be in the likeness of Christ Jesus.
Hiyo inamaanisha kwamba kufanana na Kristo Yesu.
That means you have gone through repentance.
Hiyo inamaanisha kwamba umepitia toba.
Received Jesus.
Umempokea Yesu.
And undergone transformation.
Na kupitia mageuzi.
After transformation.
Baada ya kubadilishwa.
Then finally conformation to Jesus.
Hapo basi hatimaye kufanana na Yesu.
To Jesus.
Kuvutwa karibu na Yesu na Roho Mtakatifu.
They have yielded to the Holy Spirit.
Wamemtegemea sana Roho Mtakatifu.
To destroy the flesh.
Ili kwamba kuangamiza mwili.
And their personal will.
Na mapenzi yao ya kibinafsi.
So therefore.
Kwa hivyo basi.
There is no condemnation in the sons of God.
Hakuna kuhukumiwa kwa wana wa Mungu.
Because they are in Christ Jesus.
Kwa sababu wako ndani ya Kristo Yesu.
It is now Jesus living in them.
Sasa ni Yesu anayeishi ndani yao.
The lesser submits to the greater.
Yule aliye mdogo anajitisha kwa yule aliye mkubwa.
If you are living with Christ Jesus in you.
Kama unaishi na Kristo Yesu ndani mwako.
The Messiah must reign in your life.
Masia lazima tawale kwa maisha yako.
What does it mean to be in Christ Jesus?
Je, inamaanisha nini kuwa ndani ya Kristo Yesu?
Christ Jesus is holy.
Kristo Yesu ni mtakatifu.
So you must be holy.
Hivyo basi lazima uwe mtakatifu.
Christ Jesus is spiritual.
Kristo Yesu ni wa kiroho.
So you must be spiritual.
Kwa hivyo basi lazima uwe wa kiroho.
Christ Jesus is obedient to the Father.
Kristo Yesu ni mtiifu kwa
you
Baba.
You must be obedient to God.
Ni lazima uwe mtiifu kwa Mungu.
Christ Jesus is righteous.
Kristo Yesu ni mwenye haki.
You must be righteous.
Ni lazima uwe mwenye
Christ
haki.
Christ Jesus has the mission of the Father at his forehead, like in front of him like this.
Kristo Yesu anayo misheni ya Mungu Baba mbele zake namna hii.
To purchase a people unto God.
Ili kwamba kumnunulia Mungu watu.
And you too should be reaching out to purchase them, to get them, to bring them to Jesus.
Na wewe
that he may bring them to the Father.
Nanyi pia
facilitating Jesus.
Nanyi
serving
pia
Jesus. Walking with Jesus. Living Jesus. Eating Jesus. Praising Jesus. Honoring Jesus. Praising and glorifying Jesus.
Nanyi pia ni lazima muwe mnawafikia watu ili kwamba kumheshimu Yesu, kumtukuza Yesu, kukula Yesu, kukunywa Yesu, kumtii Yesu kila wakati. Yeye ndiye neno.
The living word.
Neno lililo hai.
Just like you need bread for your daily life, ugali.
Kama vile tu kama vile tunahitaji mkate, ugali, fufu kwa ajili ya maisha yako ya kila siku.
The bread.
Mkate.
He says you need him.
Anasema kwamba unamhitaji.
On a daily basis.
Kila siku.
1 Peter chapter 2.
Petro wa kwanza sura ya pili.
Who are the sons of God?
Je, wana wa Mungu ni kina nani?
The ones I saw worshiping in glory.
Wale ambao niliwaona wakiabudu katika utukufu.
On that July.
Katika
hiyo 29.
Katika hiyo tarehe 29 July.
The year 2009.
Mwaka 2009.
On the floor of the airport.
Katika uwanja wa sakafu ya uwanja wa ndege.
When the rest of the people thought I was there, yet the Lord had taken me up.
Wakati watu wengine walikuwa wanafikiria kwamba nilikuwa pale lakini Bwana alikuwa amenichukua.
1 Peter chapter 2.
Petro kwanza sura ya pili.
Verses 9-11.
Mstari wa 9-11.
Who are the sons of God?
Je, wana wa Mungu ni kina nani?
But you are a chosen people.
Lakini ninyi ni watu wateule.
A royal priesthood.
Ukuhani wa kifalme.
Look at how God speaks about them.
Angalia
they are chosen. They are elect. By God.
Angalia jinsi ambavyo Mungu anazungumza kuwahusu. Wao ni watu wateule waliochaguliwa wa Mungu.
And the election of God.
Na uteuzi wa Mungu.
Is not free of charge.
Sio bure bila malipo.
It comes with responsibility.
Inakuja na kuwajibika.
For you to do your part.
Kwako wewe kufanya wajibu wako.
But you are a chosen people.
Anasema kwamba lakini ninyi ni watu wateule.
A royal priesthood.
Ukuhani wa kifalme.
A holy nation.
Taifa takatifu.
A people belonging to God.
Watu walioitwa wa Mungu.
That you may declare the praises of him who called you out of the darkness.
Ili mlioitwa ili kutangaza sifa zake yeye aliyewaita kutoka
gizani. Into the wonderful light.
Mkaingia katika nuru yake ajabu.
Once you were not a people.
Wakati mmoja mlikuwa si watu.
But now you are the people of God.
Lakini sasa ninyi ni watu wa Mungu.
Once you had not received mercy.
Mwanzo mlikuwa mjapokea rehema.
But now you have received the mercy of God.
Lakini sasa mmepata rehema za Mungu.
Dear friends.
Wapenzi.
I urge you as aliens.
Ninawasihi mkiwa kama wageni.
As strangers.
Kama wapita njia.
In this world.
Katika hapa duniani.
Abstain from sinful desires.
Epukaneni na tamaa mbaya.
Who are the sons of God?
Je, wana wa Mungu ni kina nani?
He says.
Anasema.
When you look at them.
Mkiwaangalia.
They have the election of God.
Wana uteuzi wa Mungu.
But they execute their mandate, their responsibility on obedience to God. How can I help you if you're not obeying me?
Lakini wanatekeleza wajibu wao kulingana na utiifu wao kwa Mungu. Je, ninawezaje kukusaidia kama
huti? They know God cannot help them if they're disobedient.
Wanajua kwamba Mungu hawezi kuwasaidia kama hao hawatii.
And so he's reflecting there.
Na kwa hivyo anaangazia pale.
He's reflecting there on the book of Matthew chapter 7:16.
Anaonyesha pale kwenye kitabu cha Mathayo sura 7.
Matthew 7:16. Hallelujah.
Hallelujah.
He's saying Matthew chapter 7:16.
Anasema kwenye kitabu cha Mathayo 7:16.
That is them.
Ya kwamba hao ni wao.
And he says this about them.
Na anasema hii kuhusu hao.
He said, by their fruit you'll recognize them.
Anasema ya kwamba kwa matunda yao utawatambua.
Do people pick grapes from thorn bushes?
Je, watu huchuma zabibu kwenye miiba?
Or do figs? Or do they pick figs from thistles?
Ama huchuma mitini kutoka kwenye michongoma?
Likewise.
Vivyo hivyo.
Every good tree bears good fruit.
Mti mwema huzaa matunda mazuri.
But a bad tree can only bear bad fruit.
Lakini mti mbaya huzaa matunda mabaya tu.
And he says, but a good tree cannot bear bad fruit.
Na anasema kwamba lakini mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya.
And a bad tree, however much you fertilize the bad tree, cannot bear good fruit.
Wala mti mbaya hata kama utaupatia rutuba namna gani hauwezi kuzaa matunda mazuri.
And he say.
Naye anasema.
That when you look at the church now, yeah, you can easily tell who they are.
Ya kwamba ukiangalia kanisa sasa hivi kwa urahisi kabisa.
You can recognize them.
Ya kwamba ukiangalia kanisa sasa hivi kwa urahisi kabisa unaweza kutambua hao ni kina nani.
When they hear God has spoken.
Wanaposikia Mungu amenena.
By their fruits you can recognize them.
Kwa matunda yao unaweza kuwatambua. Wanaposikia kwamba Mungu amewaita.
When they hear that God has spoken.
Wanaposikia kwamba Mungu amenena.
They run trembling.
Wanakimbia wakitetemeka.
Whether it's 1 a.m. in the night.
Hata kama ni saa 7 usiku.
2 a.m.
Saa 8 usiku.
3 a.m.
Saa 9 usiku.
Whatever the time.
Wakati
whether they're in the office. volume right there.
Wako na simu yao pale wakiwa wameweka radio ya Yesu ni Bwana kwa sauti ya chini pale.
They are totally obedient to God.
Wao ni watiifu kabisa.
You can look at them and say this is there.
Wao ni watiifu kabisa kikamilifu kwa Mungu kabisa. Unaweza kuangalia. Kwa sababu wanajua
that according to the might of these two mightiest prophets.
Ya kwamba kulingana na ukuu wa hawa manabii wawili wakuu.
One day this prophet, the Lord must inform them right before it happens.
Siku moja,
the Lord must.
Siku moja lazima
the way they are walking too close to God, right before it happens, they must know. If there's anybody who must know, it will be them. Everybody knows globally. It must be them. So they might come on air and say, guys, I've seen a dream, but just be ready. I don't know when, but I've seen a dream. Prepare. The rapture is going to happen. Prepare.
Jinsi ambavyo hawa manabii wawili wanatembea kwa ukaribu kabisa na Mungu.
When, but it's going to happen.
Siku moja lazima Mungu anaenda kuambia.
And I tell you that, but my heart, he made my heart tremble as if it might happen soon.
Siku moja lazima siku
hiyo. And if you are obedient, God can help you.
Kama wewe ni mtiifu Mungu anaweza kukusaidia.
But if you are disobedient, he cannot help you.
Lakini kama wewe hautii hawezi kukusaidia.
Church of Christ.
Kanisa la Kristo.
What happened to your obedience?
Je, nini ilitendekea utiifu wewe?
You lost it in the Garden of Eden.
Uliupoteza katika bustani ya Edeni.
Jesus restored the obedience of God.
Na Yesu akarejesha utiifu wa Mungu.
Into the house of God.
Katika nyumba ya Mungu.
To the point of dying on the cross.
Kwa kiwango cha kufa msalabani ili kumtii Mungu.
How about you? Why are you still wallowing in disobedience?
Je, kwa nini bado mnagagaa katika kukosa kutii?
Hey. He says.
Anasema,
you can see them.
Mnaweza kuwaona.
You can literally see them.
Kimsingi mnaweza kuwaona.
Walking the earth.
Wakitembea duniani.
You can see them.
Mnaweza kuwaona.
You can see them around.
Mnaweza kuona wakizunguka
kote. One of their hallmarks, their features, is they are totally obedient to God.
Mojawapo ya sifa zao.
They are obedient to the voice of God, period, no discussion.
Mojawapo ya sifa zao, vitambulisho vyao ni ya kwamba wao ni watiifu kikamilifu sana kwa Mungu. Hakuna mjadala.
They are totally obedient to the voice of God, period.
Wao ni watiifu kabisa kikamilifu kwa sauti ya Mungu. Huwezi kabisa kuwa na mjadala. Hakuna mjadala.
Because they know.
Kwa sababu wanajua
the coming life in the kingdom of God is greater than the lawyering, the doctoring, or whatever it is they are doing.
Ya kwamba
the
maisha,
engineering, whatever.
Ya kwamba
the architecturing.
Ya kwamba maisha ya jao
the policing, whatever
Mungu.
It is they do. They know the coming life is much greater. So they spend prioritize.
Ya kwamba wanajua ya kwamba maisha yajayo katika ufalme wa Mungu ni kubwa kabisa kabisa kuliko kuwa wakili, kuliko udaktari, kuliko kuwa mhandisi.
Who are the sons of God?
Je, wana wa Mungu ni kina nani?
Revelation chapter 1.
Kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza.
Revelation chapter 1, 5 and 6.
Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 5 na wa 6.
It says the following.
Anasema yafuatayo.
Revelation 1.
Ufunuo sura ya kwanza.
5 and 6.
Mstari wa 5 na wa 6.
And it says, and from Jesus Christ.
Anasema ya kwamba na kutoka kwa Yesu Kristo.
Who is the faithful witness.
Ambaye ni shahidi mwaminifu.
The firstborn from the dead.
Aliye mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu.
And the ruler of the kings of the earth.
Ambaye ndiye mtawala wa falme wa dunia.
To him who loves us.
Kwake yeye atupendaye.
And has freed us from our sins by his blood.
Na ambaye ametuweka huru kutoka katika dhambi zetu kwa damu yake.
And has made us to be a kingdom of, again, and has made us to be a kingdom and priests.
Na akatufanya sisi kuwa ufalme na makuhani.
To serve his God.
Tumtumikie Mungu wake.
And Father.
Ambaye ni baba yake.
To him be glory and power.
Kwake yeye kuwe na utukufu na uwezo.
Forever and ever, amen.
Milele na milele, amen.
He has spoken big things here.
Amezungumza mambo makubwa hapa.
He has said.
Amesema.
That they have been set free from sin.
Ya kwamba wamewekwa huru kutoka kwa dhambi.
And he says they are loved. The church that is sons, the sons of God, they are loved and freed from sin by the blood of Jesus.
Na anasema ya kwamba kanisa ambao ni wana wa Mungu.
They are aware that the blood of Jesus has freed them from sin.
Wanajua ya kwamba damu ya Yesu imewaweka huru kutoka kwa dhambi.
And they are aware that they must live with dignity on the earth in the eyes of man.
Ya kwamba ni lazima waishi kwa heshima na huku duniani machoni pa wanadamu.
Because they have been made into a kingdom of God.
Kwa sababu,
not the kingdom of the world. If somebody tells you that I want to give you an American citizenship. I think in Africa that's a big one. So I want to give you an American citizenship. So or Finnish or whichever. Normally people tremble. It can fall down also. Hallelujah.
Might
fall down. Oh, kingdom of Germany, I want to give you the citizenship in kingdom of Germany. They might fall down out of shock. But he's talking about the kingdom of God, somebody.
Hey,
what is wrong with this generation? The kingdom of God. So they walk in measure, in equal measure of stature and honor and representation, embodiment of the citizenship of that kingdom.
They
have to walk in equal measure to befit that kingdom, the kingdom of God, not the kingdom of man. And he's saying the sons of God, they are aware of this, they behold it. They behold the pleasure and the treasure and the privilege of being admitted into the most holiest kingdom of God, Yahweh himself. So they walk in the due righteousness required. The due holiness required. Who are they?
Je, hao ni kina nani?
The sons of God.
Wana wa Mungu.
The book of Colossians.
Kitabu cha Wakolosai.
Turn with me to Colossians.
Geuka pamoja nami kwenye kitabu cha Wakolosai.
The book of Colossians, blessed people.
Kitabu cha Wakolosai, watu wabarikiwa.
Time is not on my side.
Muda hauko upande wangu.
The book of Colossians.
Kitabu cha Wakolosai.
Who are the sons of God?
Je, wana wa Mungu ni kina nani?
Colossians chapter 3 verse 4.
Wakolosai sura 3 mstari 4.
It says the following. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in tremendous glory. Verse 5. Therefore, put to death whatever belongs to your earthly nature. Sexual immorality.
Uasherati.
Impurity.
Uchafu.
Lust.
Tamambaya.
Evil desires of the flesh.
Mawazo mabaya ya mwili.
And greed.
Na kutamani.
Which is actually idolatry.
Ambayo kwa hakika ni sanamu.
Because of these, the wrath of God is coming.
Kwa sababu ya mambo haya, ghadhabu ya Mungu inakuja.
You used to walk in these ways in the life you once lived.
Ninyi pia zamani mlienenda katika mambo haya katika maisha mlioishi zamani.
But now,
lakini
you
sasa,
must rid yourselves of all such things.
Lazima mweke mbali kabisa mambo ya namna hiyo.
Verse 1 says,
mstari wa kwanza asema,
since you have been raised with Christ,
basi kwa kuwa mmefufuliwa pamoja na Kristo,
set your heart on things above, yeah, where Christ is seated with God Yahweh your creator.
Wekeni mioyo yenu kwa vitu vilivyo juu, mahali ambapo Kristo Yesu aliko ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba.
Who is the Church of Christ, the true Church of Christ.
Je, kanisa la Kristo ni nani? Kanisa la kweli la
Kristo. Who are the true sons of God?
Je, wana wa Mungu wa kweli ni kina nani?
And he's saying,
naye anasema,
that their lives are hidden with Christ up there. Their lives are there. You see him walking here, but his life is not here.
Ya kwamba maisha yao yamefichika huko juu pamoja na Kristo Yesu. Unaona wakitembea hapa duniani lakini maisha yao hayako hapa.
You are addressing people.
Unazungumza na watu.
They are seated.
Wamekaa.
Wearing their masks.
Wakiwa wamevaa maski zao.
Observing social distance.
Wakizingatia umbali.
And gloves.
Na glovu.
And they have worn their masks.
Na pia wamevalia mabarakoa zao.
And you are talking to them.
Na unawazungumzia.
But you see that one of them is absent-minded.
Lakini unaona kwamba mmoja wao hayuko pale kimawazo.
And you say Peter.
Na unasema Petro.
Or James.
Ama Yakobo.
James.
James.
I see that you are not here.
Naona kwamba uko hapa.
I see that you are not here.
Naona ya kwamba hauko hapa.
You are here.
Uko hapa.
But you are not here.
Lakini hauko hapa.
In other words, your heart is not here.
Kwa maneno mengine, moyo wako hauko hapa.
Say for me.
Kwa anasema kwangu mimi.
Yes, it is true.
Ndio ni ukweli.
My heart is up there.
Moyo wangu uko huko juu.
All this time you were talking here, my heart has been up there.
Wakati wote ambao ulikuwa unazungumza hapa, moyo wangu umekuwa huko juu.
That is the identity of the sons of God.
Anasema kwamba hicho ndicho kitambulisho cha wana wa Mungu.
That is the identity of the children of God.
Hicho ndicho kitambulisho cha watoto wa Mungu.
That is the identity of the rapture church.
Hicho ndicho kitambulisho cha
kanisa la
unyakuzi.
That is the church that is so worshiping glory up there.
Hilo ndilo kanisa ambalo niliona likiabudu katika utukufu huko juu.
And he's saying,
naye anasema,
owing to the enormous treasure in store for them up there.
Kuzingatia ile hazina kubwa.
Hallelujah.
They are not
Hallelujah.
Here.
They are in the kingdom of glory.
They are
walking, but they are not here. They are eating at that table, but they are not there. They are working in that office, but they are not there.
They are focused
on priority. And he says,
naye anasema,
the sons of God.
Wana wa Mungu.
Genesis chapter 1.
Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza.
Genesis 1, turn with me there.
Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza.
Who are the children of God, the sons of God?
Je, wana wa Mungu, watoto wa Mungu ni kina nani?
Hallelujah.
Hallelujah.
He says Genesis 1.
Anasema kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza.
26:27.
26:27.
Then God said,
ndipo Mungu akasema,
let us make man in our own image.
Wacha tumuumbe mtu kwa mfano wetu mwenyewe.
In our likeness.
Na kwa sura yetu.
And let them rule over all the fish of the sea and the birds in the air and all the livestock of the earth.
Na wacha wakatawale juu ya samaki wa baharini na ndege wa angani na juu ya mifugo wote duniani.
And over all the creatures that move along the ground on the earth there.
Na juu ya viumbe vyote watambao juu ya dunia huko.
Who are the sons of God?
Je, wana wa Mungu ni kina nani?
They are back to the image of God.
Wamerudi kabisa kwa umbo la
because
Mungu.
They have taken Jesus.
Kwa sababu wamemchukua Yesu.
They have taken the restoration, the redemptive work of Jesus at Calvary.
Wamechukua ile kazi ya ukombozi ya Yesu Calvary.
And it has set them back.
Na imewarejesha.
Set them back to restoration.
Imewarejesha kwa urejesho.
They are now fully restored.
Sasa wamerejeshwa kikamilifu.
To the image and likeness of God.
Kwa umbo na sura ya Mungu. Mawazo yao ni Mungu.
Their thoughts are God.
Their lives
are God.
Maisha yao yako juu ya
Mungu. About God.
Kila kitu kinamhusu Mungu.
Righteousness, Jesus. And they have zero compromise with the idol gods of this world. And they have no apologies to make. Who are the sons of God? John chapter 1. Hallelujah.
Hallelujah.
I'm crying that I be successful in my mission. I told you. Who are the sons of God? John chapter 1, turn with me there.
Kitabu cha Yohana sura ya kwanza, geuka pamoja nami pale.
And once you get there, blessed people,
mara tu umefika pale, watu wabarikiwa.
Go straight to verse 12.
Enda moja kwa moja kwenye mstari wa 12.
And he says,
naye anasema,
yet to all who received him,
bali wote waliompokea,
to those who believed in him and his name,
kwa wote waliomwamini na kuamini jina lake,
he gave the right to become the sons of God.
Aliwapatia uwezo kufanyika watoto wa Mungu.
He gave the right to become the children of God.
Aliwapatia haki ya kufanyika watoto wa Mungu.
So who are the sons of God?
Hivyo basi, je, wana wa Mungu ni kina nani?
Are those who have received Jesus.
Ni wale ambao wamempokea Yesu.
Do you know what it means to receive Jesus?
Je, unamaanisha kile unajua kile
inachomaanisha kwa Total. Change everything in your life. Your thought, your value system, the way you eat, the way you live your life, your lifestyle, your friends, everything, your worship, your word that you read.
Je, unajua kile inachomaanisha kumaanisha kusemea kwamba wewe ni mwana wa Mungu? Inamaanisha ya kwamba umempokea Yesu naye atakubadilisha kikamilifu kabisa.
They have received Jesus.
Wamempokea Yesu.
They have believed Jesus.
Wamemwamini Yesu.
You know what it means to believe Jesus?
Je, unajua kile inachomaanisha kumwamini Yesu?
You believe him for who he is.
Unamwamini jinsi alivyo.
When he says this, you do it before you ask.
Anaposema hii unafanya hivyo kabla
uulize. But the present generation of human rights.
Lakini kizazi cha sasa hivi cha haki ya kibinadamu.
The generation of feminism.
Kizazi cha kupata haki za
kinono. Feminism, I don't know which other one the other one is. But the present generation of human rights, they say no, you ought to ask. You ought to ask first.
Kizazi.
How can you then be sons of God? How can you be children of God? How can you ever enter the kingdom of God?
Kizazi cha kisasa cha
when you are being trying to ask God, question God.
Wanasemea kwamba pana lazima uulize. Je, unawezaje
kuwa to question God.
Ili kwamba umuulize Mungu, mshuku Mungu. Unawezaje kuwa mtoto wa Mungu, wana wa Mungu. Unawezaje kujaribu.
They believe Jesus.
Anasemea kwamba wanamuamini Yesu.
They know he is God.
Wanajua ya kwamba yeye ni Mungu. Yeye ni
mkuu. He is the king of their life.
Yeye ndiye mfalme wa maisha yao. Aliwaumba.
He knows what is best for them.
Anajua kila kilicho bora kwa ajili yao.
He is the king of creation.
Yeye ndiye mfalme wa uumbaji.
So they don't argue with him.
Kwa hivyo hawabishani na yeye.
Is there, are there sons of God in the present day generation?
Je, kunao wana wa Mungu katika kizazi cha kisasa?
I'm calling this generation to repentance and they return to Jesus.
Ninaitia kizazi hiki kwa toba na kumrejea Yesu.
And he says he gave rights to become sons.
Na anasema kwamba aliwapatia haki ya kufanyika wana.
The book of Galatians, blessed people.
Kitabu cha Wagalatia watu wabarikiwa.
Come with me to Galatians.
Geuka pamoja nami kwenye kitabu cha Wagalatia.
The book of Galatians chapter 3.
Kitabu cha Wagalatia sura ya 3.
Once you get to chapter 3.
Mara tu umefika kwenye sura ya 3.
Run straight to verses 26 and 29.
Nenda moja kwa moja hadi kwenye mstari wa 26 hadi 29.
He says, "You are all sons of God."
Anasema kwamba kwa maana ninyi nyote mmekuwa wana wa Mungu.
Through the faith in Christ Jesus.
Kupitia kwa imani katika Kristo Yesu.
For all of you who were baptized into Christ,
kwa maana wote mliobatizwa ndani ya Kristo,
have clothed yourself with Christ.
Mmevaa Kristo.
Do you know what it means to be baptized with Christ?
Je, mnajua kile inachomaanisha kubatizwa na Kristo?
It is to die with him.
Ni kufa na yeye.
And the old you remains down there.
Na ule wa utu wako wa kale unabaki pale chini.
And resurrect with him.
Na kufufuka na yeye.
And the new you, the spiritual you rises up,
sasa,
resurrects and lives.
Na sasa ule,
and then you say now you have resurrected with Jesus.
Na sasa ule utu wako mpya wa kiroho unafufuka pamoja naye na sasa inafanyika kwamba unasema umefufuka.
You are all sons of God.
Ninyi wote ni wana wa Mungu.
Through faith in Christ Jesus.
Kupitia kwa imani katika Kristo Yesu.
For all of you were baptized into Christ.
Kwa maana ninyi nyote mlibatizwa ndani ya Kristo.
You have clothed yourselves with Christ.
Mmejivika Kristo.
Do you know what it means to clothe yourself with Christ?
Je, mnajua kile inachomaanisha kujivika Kristo?
That means to cover yourself with the blood of Jesus.
Hiyo inamaanisha kujifunika kikamilifu na damu ya Yesu.
Covered with the blood of Jesus.
Na mara tu mmejifunika na damu ya Yesu.
Everybody can see the blood. That guy is drenching blood.
Kila mtu anaweza kuona damu ya kwamba mtu huyo anatiririkwa na damu.
That guy is really drenching blood.
Mtu huyo kweli amezamika ndani ya damu.
Wherever he walks, you see his footprints of blood.
Popote anapotembea unaona nyayo zake za miguu za damu.
He has converted somebody there. He has led somebody to the Lord there. He has told somebody about Jesus there. He leaves a footprint of blood.
Kumaanisha
I see the blood. When I see him, I see the blood of the Lamb.
Kumaanisha ya kwamba amembadilisha mtu hapa na kumweka katika.
He has prayed for somebody here in Christ Jesus. He has led one to the Lord. One has repented here. He's working for Jesus. He's leaving the footprints of blood wherever he goes.
Amemwombea mtu hapa katika Kristo Yesu. Amemuongoza mtu hapa kwa Yesu Kristo. Amemwombea mtu. Ameacha nyayo za Kristo Yesu popote anapotembea.
And he says,
na anasema,
you have clothed yourself with the blood.
Ya kwamba mmejivika na.
Do you know what it means to be clothed with the blood of Jesus?
Je, mnajua kile inachomaanisha kuvikwa na damu ya Yesu?
The blood of Jesus imparts holiness into somebody.
Damu ya Yesu inaweka utakatifu ndani ya mtu.
Imparts holiness into the church.
Inaweka utakatifu ndani ya kanisa.
Imparts holiness onto the life of the believer.
Inaweka utakatifu ndani ya maisha ya muumini.
Imparts righteousness.
Inaweka utakatifu.
Imparts the fear of God.
Inaweka hofu ya Mungu.
Imparts reverence to God.
Inaweka hofu ya Mungu.
Imparts right standing with God.
Inaweka kusimama sawa na
restoration into their lives.
Inaweka urejesho katika maisha yao.
The blood of Jesus.
Damu ya Yesu.
They said you are covered yourselves with Christ.
Anasema kwamba mmejifunika pamoja na Kristo.
And then he says there is neither Jew nor Greek.
Alafu anasema wala hakuna tena Myahudi wala Myunani.
Slave nor free.
Mtumwa wala mtu huru.
Male nor female.
Mwanaume au mwanamke.
For you are all in Christ Jesus.
Kwa maana nyote mmekuwa mmoja ndani ya Kristo Yesu.
In other words, he's saying.
Kwa maneno mengine anasema.
That when you are covered with the blood of Jesus.
Ya kwamba wakati mmefunikwa na ndani ya damu ya Yesu.
The blood of Jesus is the only equipment, instrument.
Damu ya Yesu ndio kifaa cha pekee, chombo cha pekee.
That nullifies all the ethical boundaries, ethical borders.
Ambayo inafutilia mbali kabisa.
The racial barriers.
Zile pingamizi zote za kukalaba.
No more ethical community, the ethnic community. Rather, it rubbishes all the ethnic barriers, not ethical. Ethnic barriers.
Inafutilia mbali kabisa pingamizi na mipaka.
Some of the ethical of this day are more immoral. Some of the so-called ethical are sinful. So yes, indeed, also rubbishes some of the ethicals of this world.
Inafutilia mbali kabisa.
Ethical standards of this world. But he said the blood of Jesus.
Lakini anasema kwamba damu ya Yesu.
It rubbishes all the racial barriers.
Inafutilia mbali kabisa ubaguzi wote wa rangi.
All the national barriers.
Ubaguzi wote wa kitaifa.
And you become one people, one family.
Mnakuwa watu
mmoja, familia
moja, familia ya
Kristo. All the racial barriers.
Zile
you find Chinese here, you find African here. American here, Swedish, Finnish here, Australian here, Aborigine here, everybody here.
Ubaguzi wote inafutilia mbali kabisa.
The kingdom of my God, Yahweh.
Unafutilia mbali kabisa ubaguzi wote wa rangi na kila kitu unapata kwa
Chinese here.
Unapata mchina
Indian
hapa,
here,
muhindi
Korean
hapa, Korea hapa.
South American, Latino here, Italian here.
Kusini, Latino, Italiano
British
hapa.
Here, Swedish, Finnish, everybody is there.
Mswizi, Mwifini, hapa. Kila
say,
hapa.
This is what they enjoy.
Anasema kwamba hiki ndicho anachofurahia.
In verse 29.
Na kwenye mstari wa 29.
If we belong to Christ as sons of Christ.
Nanyi kama ni wa Kristo, kama wana wa Kristo.
Then you are Abraham's seed.
Basi ninyi ni mbegu uzao wa Abrahamu.
And therefore, heirs according to the promise of Abraham.
Na hivyo basi warithi sawa sawa na ile ahadi ya Abrahamu.
Meaning you have inheritance.
Kumaanisha kwamba mnao urithi.
You have now been brought into the patriarchy of Israel. I mean, the patriarchs can now sit with you. Now you are the people of God.
Sasa inamaanisha kwamba
now you can sit with the Hebrew people and worship the God of the Hebrews.
Sasa inamaanisha kwamba umeletwa ndani ya uzao wa Israeli. Ya kwamba sasa unaweza kukana wa Israeli na kukana watu wa Ibrania.
Hallelujah.
Hallelujah.
In Hebrew they say Mazal Tov.
Kwenye Kiebrania wanasema Mazal Tov.
Congratulations.
Pongezi.
Hallelujah.
Hallelujah.
And then he says here.
Alafu anasema hapa.
In the book of 2 Corinthians, who are the sons of God?
Kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, je, wana wa Mungu ni kina nani?
Who are the sons of God?
Je, wana wa Mungu ni kina nani?
2 Corinthians.
Wakorintho wa pili.
Chapter 6.
Sura ya 6.
I'm reading 14 and 19.
Nasoma mstari wa 14 hadi 19.
And he says the following.
Naye anasema yafuatayo.
Do not be yoked together with unbelievers.
Msifungiwe nira pamoja na watu wasioamini.
For what do righteousness and wickedness have in common?
Kwa maana kuna upatano gani kati ya uovu na uhaki?
Or what fellowship can there be between light and darkness?
Ama,
when you use this alone as a barometer, you disqualify all the present day church because they are mixed light and darkness and they are walking with them together.
Au kuna ushirika gani kati ya nuru na giza? Ukitumia hii kama kipimio, unafutilia mbali kabisa kanisa
they
la kisasa.
They mixed righteousness and wickedness together.
Kwa sababu wamechanganya uhaki na uovu pamoja.
Today she is a Christian in the church with a long cloth.
Leo hii yeye ni kanisani na vazi ndefu.
Tomorrow she's in the office with a very short dress. You cannot believe she's a Christian. Even the Muslims look at her and they're offended.
Na kesho yako ofisini akiwa na skati fupi kabisa kabisa, hata uwezi kujua kwamba ni Mkristo.
Even the idol worshippers look at her and they're offended.
Hata wale waabudu sanamu wanamwangalia na wanakerwa, wanachukizwa.
You cannot.
Hauwezi.
And he says the following.
Na anasema yafuatayo.
That what fellowship can there be between light and darkness?
Ya kwamba kunaweza kuwepo na upatano gani kati ya nuru na giza?
What harmony is there between Christ and Belial?
Kuna mapatano gani kati ya Kristo na Beliari?
What does a believer have in common with an unbeliever?
Yeye aamini ana sehemu gani na yeye siamini?
What agreement is there between the temple of God and idols?
Kuna mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu?
The sons of God.
Wana wa Mungu.
They know that for we are the temple of the living God. They know this.
Wanajua ya kwamba kwa maana sisi ni hekalu la Mungu aliye hai. Wanajua hii.
As God said.
Kama Mungu asemavyo.
I will live with them.
Nitakaa pamoja nao.
And walk among them.
Na kutembea katikati yao.
And I'll be their God.
Nami nitakuwa Mungu wao.
And they'll be my people.
Na watakuwa watu wangu.
Therefore come out from them and be separate.
Kwa hiyo tokeni miongoni mwao mkatengwe nao.
Says the Yahweh of hosts.
Asema Yahweh wa majeshi.
Touch no unclean thing.
Msiguze kitu chochote kilicho najisi.
And I'll receive you.
Nami nitawakaribisha.
And I'll be a father unto you.
Nami mimi nitakuwa baba kwenu.
And you'll be my sons and daughters.
Nanyi mtakuwa wanangu.
Says the Yahweh of hosts.
Asema Bwana wa majeshi.
The Lord Almighty.
Bwana mwenyezi.
The sons of God.
Wana wa Mungu.
That is their definition.
Hicho nicho kitambulisho
chao. It is a separated church.
Ni kanisa lililotengwa.
That church.
Hilo kanisa.
Does not combine wickedness and righteousness together. Blend it well. And walk in it.
Halichanganyi uovu.
As you see today, no.
Halichanganyi uhaki na uovu pamoja na kutembea ndani mwako kama ndani mwake kama vile unavyoona leo hii.
They don't do that abomination.
Hawafanyi machukizo hayo.
He says.
Anasema.
It is a separated church.
Ya kwamba ni kanisa lilojitenga.
It is a church.
Ni kanisa.
Where the light and the darkness have been separated, put apart.
Ambapo nuru na giza vimetenganishwa kabisa na kuwekwa kando.
And he's saying about the sons of God.
Na anasema kuhusu wana wa Mungu.
It is a church.
Ni kanisa.
That is aware.
Ambalo lajua.
That light plus darkness.
Ya kwamba nuru pamoja na giza.
Is always equal to darkness.
Kila wakati ni giza.
That the light of God.
Ya kwamba nuru ya Mungu.
Is sufficient for the life of man.
Ya tosha kabisa kwa ajili ya maisha ya mwanadamu.
That when you walk in the light of God.
Ya kwamba ukitembea katika nuru ya Mungu.
Everybody can see the light.
Kila mtu anaweza kuona mwangaza.
They can see the garment.
Wanaweza kuona
they can see the glory.
Wanaweza
they can see
utukufu.
The testimony.
Wanaweza
they can see
Jesus. Wanamuona Yesu.
They see Jesus.
Wanamuona Yesu.
Does the secular world see Jesus when they look at the present day church?
Je, ulimwengu wa kidunia unamuona Yesu wakati wanapoangalia kanisa la sasa?
Galatians chapter 4.
Wa Galatia sura ya 4.
Who are the sons of God?
Je, wana wa Mungu ni kina nani?
I'm reading verses 1 to 5.
Ninasoma kuanzia mstari wa kwanza hadi 5.
Galatians chapter 4.
Kitabu cha Wa Galatia sura ya
4. Then he says,
na anasema,
what I am saying is that as long as the heir is a child,
lile ni semalo ni kwamba wakati wote mrithi akiwa bado ni mtoto,
he is no different from a slave.
Hana tofauti na mtumwa.
Although he owns the whole estate,
ingawa ndiye mmiliki wa mali yote,
he is subject to guardians,
yeye huwa yuko chini ya uangalizi,
and trustees,
na walezi.
He is subject to guardians and trustees until the time set by his father.
Yeye yuko chini ya uangalizi wa walezi na wadhamini mpaka ufika wakati uliowekewa na baba yake.
So also,
vivyo hivyo pia,
when we were children,
na sisi tulipokuwa bado wadogo,
we were in slavery,
tulikuwa utumwani,
under the basic principles of the world,
chini ya taratibu za kawaida za ulimwengu.
But when the time had fully come,
lakini ulipowadia wakati mkamilifu,
the fullness of time,
utimilifu wa wakati,
God sent his son,
Mungu alimtuma mwanawe,
born of a woman,
ambaye alizaliwa na mwanamke,
born under the law,
ambaye amezaliwa chini ya
sheria, to redeem those under the law,
ili kusudi awakombe wale walioko chini ya sheria,
that we may receive the full rights of son,
ili tupate kupokea zile haki kamilifu za kufanywa watoto wa Mungu.
Because you are sons of God,
kwa sababu ninyi ni watoto wa Mungu.
God sent his spirit, the spirit of his son,
Mungu amemtuma roho wa mwanawe,
into our hearts,
mioyoni mwetu,
the spirit who calls out Abba Father, Abba Sheli, Abba Father,
roho anayeita na kulia Abba Baba,
Abba Sheli meaning my father,
Abba Sheli kumaanisha baba yangu,
Abba Father,
Abba Baba.
So you are no longer slaves,
kwa hiyo wewe si mtumwa tena,
you are no longer a slave,
wewe si mtumwa tena,
but a son,
bali mtoto.
And since you are a son,
na kwa kuwa wewe ni mtoto,
God has made you also an heir.
Mungu amekuweka pia wewe uwe mrithi.
Meaning he has adopted you into his family for free.
Kumaanisha kwamba amekuleta katika familia yake bure kabisa.
And eternally.
Na milele.
And the Lord is saying,
na ye Bwana anasema,
that in this family,
ya kwamba katika familia hii,
once you've come in,
mara tu umeingia,
you enjoy rights.
Unafurahia haki.
So if you find the sons that were born in the family,
hivyo basi ukipata wale wana ambao walizaliwa katika ile familia,
and the ones adopted by, like you,
na wale ambao waliletwa ndani kama wewe,
you find they are equal. You cannot distinguish.
Unapata ya kwamba ni sawa sawa, huwezi kutofautisha. Kwa sababu mnafurahia kabisa zile haki.
Of sonship, that is adoption proper.
Haki za uwana, hiyo ni kuingizwa katika familia sawa sawa.
Says John chapter 15.
Na anasema kwenye kitabu cha Yohana 15.
Who are the sons of God?
Je, wana wa Mungu ni kina nani?
That I saw worshiping in the kingdom of glory.
Ambao niliwaona wakiabudu katika ufalme wa utukufu.
Are they on the earth?
Je, wako duniani?
When we look at the church,
ukiangalia kanisa,
the house of the Lord,
nyumba ya Bwana,
are you able to pick them out?
Je, unaweza kuwatambua?
The Bible says you should be able.
Biblia inasema kwamba unapaswa kuwatambua.
So what is this mchanganyiko maalum going on where you cannot tell where the world ends and where the church starts?
Hivyo basi je,
where the Christian ends and where the atheist begins?
Hivyo basi je, hii mchanganyiko maalum kanisani ni gani ambayo hata uwezi kutambua mahali ambapo kanisa linaanza na ulimwengu?
Ni nini?
Hii ni nini hii mchanganyiko maalum ambapo hata uwezi kutambua mahali ambapo kanisa linaanzia na makafiri walipo?
John chapter 15, I'm reading 1 and 6.
Kitabu cha Yohana sura ya 15
nasoma mstari wa kwanza hadi 6.
Wana wa Mungu.
He says unto them,
anasema kwa wao,
I am the true vine,
mimi ndimi mzabibu wa kweli,
and my father is the gardener,
na baba yangu ndiye mkulima.
He cuts off every branch in me that bears no fruit,
kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda baba yangu hulikata,
while every branch that does not bear fruit he prunes off.
Nalo kila tawi lizalo hulisafisha.
Sorry, again, thank you very much. I am the true vine,
mimi ndimi mzabibu wa kweli,
and my father is the gardener,
na baba yangu ndiye mkulima.
And he says, he cuts off every branch from me that does not bear fruit,
na anasema ya kwamba baba yangu hulikata kila tawi ndani mwangu lisilozaa tunda,
while every branch that bears fruit he prunes so that it becomes even more fruitful.
Nalo kila tawi lizaalo hulisafisha ili lipate kuzaa matunda zaidi.
You are already clean because of the word I have spoken spoken to you.
Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nilonena kwenu.
Remain in me.
Kaeni ndani yangu.
And I'll remain in you.
Nami nikae ndani yenu.
Abide in me.
Dumuni ndani mwangu.
And I'll abide in you.
Nami nitadumu ndani yenu.
No branch can bear fruit by itself.
Hakuna tawi ambalo linaweza kuzaa tunda lenyewe.
It must remain in me.
Ni lazima likae ndani mwangu.
The true vine.
Mzabibu wa kweli.
Neither can anybody bear fruit unless you remain in me.
Wala hakuna yeyote asiyeweza kuzaa tunda japokuwa ubaki ndani mwangu.
I am the true vine.
Mimi ndimi mzabibu wa kweli.
And you are the branches.
Nanyi ni matawi.
If a man remains in me.
Kama mtu akikaa ndani mwangu.
And I in him.
Nami ndani yake.
If a man abides in me.
Kama mtu atadumu ndani mwangu.
And I in him.
Nami ndani yake.
He will bear much fruit.
Huyo atazaa sana.
Apart from me.
Mana pasipo mimi.
You can do nothing.
Ninyi mwezi kufanya
lolote. If anyone does not bear fruit.
Mtu yeyote asipozaa.
Again, if anyone does not remain in me.
Mtu yeyote asipokaa ndani yangu.
He is like a branch that is thrown away.
Yeye ni kama tawi ambalo hutupwa.
It withers.
Hunyauka.
And such branches are thrown into the fire.
Na matawi kama hayo hukusanywa na kutupwa motoni.
And burned up.
Na kuteketea.
So the sons of God.
Kwa hivyo wana wa Mungu.
They are aware of this.
Wanajua hili.
They are aware.
Wanajua.
That without Jesus.
Ya kwamba bila Yesu.
They can accomplish zero.
Hawawezi kutimiliza lolote.
They can achieve nothing.
Hawawezi kutimiliza lolote.
So they are walking with Jesus very tight.
Kwa hivyo wanatembea na Yesu kwa karibu sana.
Second after second.
Sekunde baada ya sekunde.
Minute after minute.
Dakika baada ya dakika.
Hour after hour.
Saa baada ya saa.
Day after day.
Siku baada ya siku.
Week after week.
Wiki baada ya wiki.
Month after month.
Mwezi baada ya mwezi.
Year after year.
Mwaka baada ya mwaka.
January from January. Waiting for the Messiah.
January hadi January wakimngojea Masia.
They know that Jesus is their life.
Wanajua ya kwamba Yesu ndiye maisha yao.
But the present day church.
Lakini kanisa la leo hii.
Today she is born again.
Leo hii ameokoka.
Tomorrow you meet her in the street, she is not.
Kesho unakutana naye barabarani kwenye mitaa hajaokoka.
She's not born again.
Hajaokoka.
They're like, hey, is this the Christian?
Unashanga,
and when they see you, they run away.
Unashanga, huyu ndio Mkristo alafu akikuona wanatoroka.
They are running. So you are really following that direction, but she's running away. He is running away.
Anatoroka kabisa.
Or you found him doing something else that's not right.
Wanatoroka kabisa na ukimfuata katika mwelekeo huo, anakimbia kabisa na kwenda kabisa kwa sababu ulimpata
kipande. You found him talking to a lady in a manner that was terrible.
Ulimpata akizungumza na mwanadada ambaye.
I don't want to meet my pastor.
Kwa sababu ulimpata akizungumza na
mwanadada. The present generation.
Kizazi cha sasa.
Are there sons of God in the house of God?
Je, kuna wana wa Mungu katika nyumba ya Mungu?
Is there remaining remnant, blessed people?
Je, kuna masalia aliyebaki watu wabarikiwa?
Because he says,
kwa sababu anasema,
abide in me.
Kaeni ndani mwangu.
And I will abide in you.
Nami nitakaa ndani
mwenu. Whoever abides in me will bear much fruit.
Atazaa matunda zaidi.
The sons of God.
Wana wa Mungu.
They bear spiritual fruit.
Huzaa matunda ya kiroho.
And they serve the Lord.
Na wanamtumikia Mungu.
And walk on this earth.
Na kutembea katika dunia hii.
Did you abide in Jesus?
Je, umekaa ndani ya Yesu?
With all the hustle and bustle of the life of this day, the metros, the metropolitan life.
Na shughuli na pilka pilka zote za maisha haya.
When sometimes in your office you act as though you are not even born again.
Wakati mwingine katika
sometimes in your villages at home, when somebody hears the way you are answering a neighbor, somebody cannot even tell whether you are born again
wakati,
at all.
Wakati ambapo,
but on Sunday you say you are born again.
Wakati ambapo wakati mwingine kwenye ofisi yako ama katika kijiji chako, jinsi ambavyo unaongea hata kumjibu mtu, mtu anaweza kutambua ya kwamba haujaokoka.
Abide in me.
Kaeni ndani mwangu.
Did you abide in Jesus?
Je, umedumu ndani ya Yesu?
There is a problem.
Kuna shida.
Did you abide in Jesus?
Je, umedumu ndani ya Yesu?
The book of Ephesians.
Kitabu cha Waefeso.
You can read 4 to 10. We may not have much time tonight.
Unaweza kusoma mstari wa 4 hadi 10. Huenda tusiwe na muda wa kutosha usiku wa leo.
Still identifying the sons of God.
Bado tukitambulisha wana wa Mungu.
The book of Ephesians chapter 1.
Kitabu cha Waefeso sura ya kwanza.
I'm reading from verse 4.
Nasoma kuanzia mstari wa 4.
He says, for he closed. Okay, sorry about that. For he chose us to him.
Anasema kwa maana alituchagua katika yeye.
Before the creation of the world.
Kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu.
To be holy.
Ili tuwe watakatifu.
And blameless.
Na bila lawama.
In his sight.
Mbele zake.
Holy.
Watakatifu.
And blameless.
Na bila lawama.
Present day church.
Kanisa la Kristo la leo hii.
Are you holy and blameless before God?
Je, ninyi ni watakatifu na bila lawama mbele za Mungu?
God has sent me to awaken this generation.
Mungu amenituma ili kuamsha hiki kizazi.
To return you back to the holiness of Jesus.
ili kuwarejesha tena kwa utakatifu wa Yesu.
The Bible says, for without holiness, nobody will see the Lord.
Biblia inasema kwamba kwa maana bila utakatifu hakuna mtu atamuona Bwana.
To be holy and blameless.
Kuwa utakatifu na bila lawama.
In his sight.
Mbele zake.
In love, he predestined us to be adopted as sons.
Kwa upendo alitangulia kutuchagua.
In love, he predestined us to be adopted as his sons.
Kwa upendo alitangulia kutuchagua tuwe wanawe.
Through Jesus Christ.
Kwa njia ya Yesu Kristo.
In accordance with his pleasure.
Kwa furaha yake.
And will.
Na mapenzi yake mwenyewe.
But the key there is two things.
Lakini nyeti pale ni vitu viwili.
In holiness and blamelessness.
Katika utakatifu na kukosa lawama.
To be holy and blameless.
Kwa utakatifu na bila lawama.
Then you can enjoy this adoption here.
Basi unaweza kufurahia huku kufanywa wana hapa.
To be adopted as his son.
Ili kufanywa wanawe.
Through Jesus Christ.
Kupitia Kristo Yesu.
In accordance with his pleasure and will.
Kulingana na furaha yake na mapenzi yake mwenyewe.
To the praise of his glory. His glorious grace.
Kwa sifa ya utukufu, kwa neema yake ya utukufu.
Which he has freely given us in the one he loves.
Ambaye ametupatia bure kabisa kupitia kwa yeye ampendaye.
In him we have redemption through the blood.
Katika yeye tunao ukombozi kwa njia ya damu yake.
Church of Christ.
Kanisa la Kristo.
Of the present day age.
Ya majira ya siku hizi.
Are you really redeemed by the blood?
Je, kwa kweli mmekombolewa na damu?
Have you ever gone to the Oxford English Dictionary and looked for the word? Or Webster Dictionary, whichever, look for the word redemption. What does redemption mean? You'll be shocked. It will preach to you.
Je, umewahi kwenda kwenye kamusi na kuangalia jina ukombozi inamaanisha nini? Itakushtua kabisa. Itakuhubiria.
It will probably tell you to be totally rescued from what to where.
Pengine itakwambia kwamba kukombolewa kikamilifu kabisa
total.
Kutoka mahali pamoja hadi kwingine kikamilifu.
Why are you recycling?
Kwa je, mbona unarudia?
And he says here.
Na anasema hapa.
Redemption through his blood.
Ukombozi kupitia damu yake.
The forgiveness of sin.
Msamaha wa dhambi.
In accordance with his riches.
Sawa sawa na wingi.
With the riches of God's grace.
Sawa sawa na wingi wa neema ya Mungu.
That he lavished us with.
Aliyotupenda nayo.
With all wisdom.
Na hekima yote.
And understanding.
Na maarifa yote.
And he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure.
Naye akatujulisha siri za mapenzi yake sawa sawa na uradhi wake wa mapenzi yake.
Which he purposed in Christ.
Ambaye alikusudia katika Kristo.
To be put into effect when the times will have reached their fulfillment.
Ili apate kutimizwa katika wakati mkamilifu utakapowadia.
To bring all things in heaven.
Ili kuvitia vitu vyote mbinguni.
And on earth together.
Na duniani pamoja.
Under one head.
Chini ya kiongozi mmoja.
Even Christ Jesus.
Ndiye Kristo Yesu.
He's talking very powerfully here about the story of redemption.
Anazungumza kwa njia ya nguvu kabisa hapa kuhusu hadithi ya ukombozi.
The story of salvation.
Hadithi ya wokovu.
And he's saying there is the forgiveness of sin.
Na anasema ya kwamba kuna msamaha wa dhambi.
Total redemption, adoption into sonship.
Ukombozi kamilifu na kuingizwa katika uwana.
And he says whoever enjoys that.
Na anasema ya kwamba yeyote anayefurahia hiyo.
He says before creation.
Na anasema ya kwamba kabla uumbaji.
He predestined them to live a life that is blameless.
Alituchagua, alitangulia kutuchagua ya kwamba tuishi maisha ambayo haina lawama.
A life that is holy.
Maisha ambayo ni takatifu.
So they can be adopted.
Ili kwamba wapate kuingizwa katika uwana.
Into sonship.
Katika uwana.
And enjoy forgiveness of sins.
Na kufurahia msamaha wa dhambi.
And total redemption.
Na ukombozi kamilifu.
Into the eternal state.
Katika hali ya milele.
That new heaven and earth he's talking about there.
Hiyo mbingu mpya na dunia mpya ambayo anazungumzia pale.
When finally the will of God will be done in heaven and on earth. That's what he meant by bringing heaven and earth under one head now.
Wakati
that means sin has been purged. Now the will of God in heaven, the will of God on the earth are same. That is the meaning of the wedding of the Lamb of God.
Wakati ambapo.